tewali kintu kizibu okubeera ng'okomye n'ono awakumulira Mana ye buterere Muli wagenza okutuuka Bate wasani salama Usobera boka kwa sala We kubuti kitenseno Echulo jeshiriwa Anyaiza okutu umusa Tumwe byonna ebitukoya Emitima jifuna kumula Echulo jeshiriwa Anyaiza okutu umusa Tumwe byonna ebitukoya Emitima jifuna kumula
Tumwe yonye,
emitima jifuna kumula
Yesu tumwe yonye,
emitima jifuna kumula